madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa gelinkii dambe ee shalay oo jimco ahayd sheegay in madaxweynaha ruushka vladimir putin uu go'aansaday in uu ku duulo ukrain. militariga ruushka ayaa ku dhawaaqay in sabtida maanta ah ay samayn doonaan dhoolatus ballaaran oo ay ku samaynayaan ciidamadooda istaraatiijiga ah ee nukliyeerka, kaas oo madaxweyne putin uu si shaqsiya u kormeeri doono. laakiin madaxweyne biden waxa uu sheegay inaanu rumaysnayn in putin uu si dhab ah uga fikirayo adeegsiga hubka nukliyeerka. biden ayaa cambaareeyey duqaymo ay fallaagada uu ruushku taageero ee gobolka donbas ee dalka ukrain ay ku qaadeen xaruun xanaano, taasi oo moscow ay sheegtay in ay fulisay dowladda ukrain. haddii moscow ay weerarto ukrain, waxay muhiim u noqon doontaa in maraykanka uu adduunka ka dhaadhiciyo in uu ruushku yahay gardarada iyo in uu sidaasi sameeyey. waxaa arrintaasi v o eda uga faallooday max bregman oo xubin sare ka ah xarunta horumarinta maraykanka. madaxweynaha maraykanka joe biden waxa uu weli putin u soo bandhigay in uu ku soo kasbado, isagoo sheegay in diblomaasiyaddu had iyo jeer ay suurtagal tahay. madaxweyne biden ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in putin uu weli tixgelin doono xal diblomaasiyadeed. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa lagu wadaa in uu si gaara ula kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov 24-ka bishani februari. dhanka kale, washington iyo xulafadeeda ayaa falanqaynaya dokumenti uu kremlinku u gudbiyey safaaradda maraykanka, gaar ahaan safiirka dalkaasi maraykanka u jooga magaalada moscow john sullivan. waana jawaab qoraal ah oo uu ruushku ka bixiyey dalabkii maraykanka iyo nato ee dhowaanahan si ay uga wada xaajoodaan geynta gantaaladooda iyo dhoolatuska ciidamada ee yurub, iyaga oo diidaya dalabaadka ruushka ee la xidhiira diidmada xubinnimada ukrain ee suurtagalka ah ee ku biirista nato. intii lagu guda jiray warbixin kooban oo aqalka cad jimcihii, anna nurenberger oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhanka internetka iyo teknolojiyadda ayaa sheegtay markii ugu horreysay in maraykanku uu aaminsan yahay in moscow ay mas-uul ka ahayd weerarada internetka ee ukrain. madaxweyne biden ayaa wadahadallo deg dega la yeeshay hogaamiyaasha yurub, isaga oo wada xaajood la yeeshay koox labageesood ah oo ka tirsan kongareska maraykanka oo matalaya maraykanka, oo ay weheliso madaxweyne ku-xigeenka kamala harris, iyaga oo ku kulmay shirka amniga munich ee ku saabsanaa xiisadda ukrain. si kastaba haatee, waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya xulifada oo ku saabsan wakhtiga iyo darnaanta cunaqabateynta ka dhanka ah moscow. tusaale ahaan, xirmada bilowga ah waxay u badan tahay inaysan ku jirin ka mamnuucista ruushka nidaamka isgaarsiinta maaliyadeed ee caalamiga ee swift loo yaqaano, oo ay isticmaalaan 200 oo waddan si ay u maamulaan xawaaladaha maaliyadeed ee caalamiga ah. daliib sing, ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhaqaalaha caalamiga ah ee maraykanka oo la hadlay wariyaasha intii lagu guda jiray isla khudbaddii aqalka cad ee jimcihii, ayaa sheegay in tallaabooyinka maraykanku aanay ahayn kuwa loogu talagalay in lagu dhimo awoodda ruushka, oo ay u leedahay in ay tamar ku siiyaan caalamka, balse ay tahay qalad istaraatiijiyadeed in uu madaxweyne putin uu ku aarguto cunaqabateynta reer galbeedka isagoo jaraya saadka tamarta ee yurub. isagoo sheegay in 3 meelood 2 meel dhoofinta ruushka iyo kalabar dakhligiisa miisaaniyadeed ay ka yimaadaan saliidda iyo gaasta ugu dhoofiyo yurub, wuxuuna tilmaamay in haddii putin uu jaro tamartaasi in keliya ay isaga khasaare u keeni doonto. dhanka kale, xogeyaha gaashaandhigga ee maraykanka lloyd austin ayaa ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda ukrain, isagoo jimcihii khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa ruushka, sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagonka. putin ayaa isaguna jimcihii sheegay in xaaladda bariga ukrain ay ka sii darayso.